ni nguvu B, Rosa Mew, skiza hii, a lady Josephine, a lady Josephine.
Kryptonite production.
Peshi wangu penzi lako baby, ni tamu utabibu. Penzi wangu penzi lako baby, ni tamu kolea. Katoto Josephine wendo, jina lake Josephine wendo. Katoto kazuri Josephine wendo, kilunga Josephine wendo. Katoto Josephine wendo, jina lake Josephine wendo. Katoto kazuri Josephine wendo, kilunga Josephine wendo mama.
Maisha ni safi, maisha sambamba niko tuna wewe. Kuja tuku tembe, tembe. Watu wawili baby, mimi tuna we. Au sio, tuonyeswa kina ne. Mimi tuna we, hadi tuocha ne. Mimi nakupenda baby girl, hadi mwisho. Hadi mwisho tupendane kama damu na awa, damu na awa. Yani kama chanda na pete, chanda na pete. Sikiza kuvu na buweka.
Mpenzi lako baby, nitamu utabibu. Mpenzi wangu penzi lako baby, nitamu kolea. Katoto Josephine wendo, jina lake Josephine wendo. Katoto kazuri Josephine wendo.